kanam bindeng bezalok tibela botta mangi sukela ndok shinjela mina ki out the shop mina babu se bon ke bazok tela ki out the shop mina anando yininga mina ngihleka na bonke umuntu ohleka nami bindeng bezalok tibela botta mangi sukela ndok shinjela mina ki out the shop mina goba uzo siso nginyanya kona mkuzeni mkuzeni mbambeni mbambeni mkuzeni mkuzeni mbambeni mbambeni mkuzeni mkuzeni mbambeni mbambeni mkuzeni mkuzeni mbambeni mbambeni ni out the shop mina anando yininga mina ngihleka na bonke umuntu ohleka nami bindeng bezalokugqibela kodwa mangisukela ngizokushintshela mina ngi-out shop mina babuze bonke bazokutshela ngi-out shop mina anginanto yiningi mina ngihleka na wonke umuntu ohleka nami bindeng bezalokugqibela kodwa mangisukela ngizokushintshela mina ngi-out shop mina ngoba uzozisola. Uzozisola.